wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed mudane diini cabdinuur iyo hay-adda yunisef ayaa magaalada baydhabo ka daahfuray mashruuca dhiraynta barwaaqo tu, waxaana ka qayb galay furitaanka mashruuca mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda yunisef, xildhibaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Diine cabdinuur, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed, ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay dhiraynta.
Runtii waa maalin muhiim ah waaye, sidii lagu dhawaajiyey oo haldoorkii iyo xildhibaanadii iyo culummadii iyo gabdhoy dadka dhanba sheegeen. Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo kaashadaas hay-adda yunisef weli bilaawtay wacyigelin in muddo a bilaawdi doona. Runtii isii nasiib un waaldhateen inay ku qeyb qaadataan mashruucun la arao s b c oo ah inay bulshadii wali ku bedelo qaabkii ahaayeen ma ee dhaqan wanaagsan la bara dhaqanshoo awalba wanaagsanahay, laakiin la tusay jidka toosan oo ah in iyo meel raa-is haraadigun qashanka deegaankun iyo ku noolin naqda deegaan bilicsan dhirta la abuuro qashanka laysku asturo la yaraayo isticmaalka baxun iyo caagadahun oo one timeka ah geeki horo meel raa-is biyo weli la kasheena jiray meel raa-is haamoo la kasheena jari weli la kasheena jiray meel raa-is baaldiyaal ku weyn oo birta ah haddana weli waa weli la kasheena waha caagadi iyo wal one time use ah oo bay-adiina wala dhamaa deegaankii wala dhamaa xoolagii ammaanka dhammaadayaan. Marka inay bulshada la waayageliyey gaar ahaan dadka oo meel raa-is eedin liidada oo tabarta daran leh oo ka noqon barakacyaasha gaar ahaan weli targetkana naqdo doonaha barwaaqo tu oo meel cusub sida lagu dareer odayga ku dareeray barwaaqa sheegay ilaa iyo 3,119 qoys oo dib udejin laysuubiyey targetka meelaan bada doona meelo kalena maku maran. Marka weli umahadnagaan hay-adda yunisef oo mashruucun taabageliyday weli laysinku baahanya weli laysinka amiri marka fariimugaas iyo mas-uuliyaddaas lambooli la fadayahay sidii walaalinka amin is unfuliye usoo hanku baha wasaarada markasta wali inteeganta inay dhalinyarada shaqo leen abuur gabdho leen abuur deegaanka bilicsanaada.
Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galeen furitaanka mashruuca dhiraynta ayaa bogaadiyey mashruuca.
Haddii una eerna bulshadiiya wacyigeliyaan oo kuwa ay geliyaan walaamo qashinku iyo wasaqu iler horta markood meybu fadaan intuuna ku bilaa idooyikaan intuuna ku bilaawno walaay may leerayhiin walaoy diinbu kusoo idooyibu kusoo odaano oo idooyibulka weelahay lankoo kalada horta ada kuwa ay geliida sii kooka qaada iidan adagda
walaawn adunahay sidoo mas wadankan nagayaala inay laisku buraarijo walaawn isbeddel ku suubi wal eed iyo eedliinka baahanyay insha allaahu wilibili oo maybua iidi oo xoolaha nuun la galaa iyo fuudahanayaa wadankun way lanka dhibboodayha inay umuto lankastaba nadaafada shaksi kasta madii meelisa kuku dadaalo markaas ku baadiya walaa in iskuoyaano maiga kuoyaan walyar hata wali inoo liidide nadaafada iidan inku liidita
deegaan nadiif e qof kasta dangato khaasatan unahob hooyooyin ena ninka sii doranta maybu ah markii oo deegaanka wasaq nagdo un eedanin saamayaasa saameynta inka badan maybu ah meel adhaaisiin sheegad haddii oo biyo wasaq nagdaan mayba kooyayhin shuumbiyooda kooye shuumbiyoodna hoobusu kooye qofkanka hore usu ka dhiyaaw maybu ah owlaado marka lamaadna haddii hawada wasaq nagdaas haddii oo wasaqda badato oo meel adhaaisiin sheegada west management lan sameyna haddii oo hawada wasaqowtona mayba kooyayhin owlaado ka dhiyeeye cudurka oo leh rawneef mareenka iyo wali lamid ah marka markasta maybaa eedi eedan bogaadiyey intii oo lakuwada shaqeeya west management la sameeyey.
Mashruuca dhiraynta barwaaqo tu ayaa kaalin ka qaadan doono ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.